kanaba kusipa ipa umachi kikoni sababa sabiwa kufabula simpala kato mkablu sobe sisibe kukunja ando manangani zama ashaba matatangi shaba mfuka mdembe vuna na macho ulangata viko mozamu lubo wangasi kukazali ukatenga ikai zipi ndukata makameza mbiti ngisa mapupe nyoni majifanda tepe zwenge ya shangabana kuku uti mafanda baki mkama kwa niski tinze wangene chenu kwa shati siku kukunja ando mani asawame msugunu mfangazu nukwa kuku uti filiti kuku uti walu ndalma chengisi saukibenu entry sabambi hiti black sabambi pat sabambi stetajon sabambi foklas sachiga machu sabambi go saukibenu mangamani sanjuli utrek sanjuli stadrigo papari mkawa mkasa chibana ngokisi muzitogi sayimza na wazu c minus 2 hey 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 hey
oh gole mga minu nakuzwale
ayatuta
Oh,